Ndizama ukudibanisa amagama othwa kulungi ayakuvumi ubinzwakazi thobekile inzwaka hloniphekileyo sobe kofana nawe mababuze na zahara upulile umphefumlo wawo ngoluhambo ngoluhambo lwakho yangasingadibana singadibana kwelizayo kwelizayo ndikubukela usilwa ngasekhaya cause a fighter is who you are until the end of really nanti bonile ja sekayuri nan bonile so buya spodane singa tibana, oh singa tibana, kwelizayo.